masedi re felletswe ke matla re kopa o re thuse ramasedi re felletswe ke matla re kopa o re thuse
ramasedi Jehova wa re bona re kopa o re thuse re kopa o re thuse ramasedi Jehova wa re bona re kopa o re thuse re kopa o re thuse
ramasedi
ramasedi
re felletswe ke matla
re kopa
o re thuse re kopa o re thuse re kopa o re thuse
re ya ra
Ramasedi wena tshimologo ya botshelo re bua ka wena mo seabi sa masego le matlhogonolo re go bitsa khutlontse nne tsa botshelo ra re kopa tswelelo pele re kopa thuso re kopa o re thuse ka tsotlhe tse o tshepang mo go tsone tse re tshepang mo go wena go nne le wena tshimologo ya tsotlhe ra go bitsa wena mmabaledi ra re kopa maatla re kopa botlhale re kopa thuso ya gore o re goge mo matshelong bo boketeng bo re boimelang mo mathateng a re leng mo gone kopa o tswe le rona o tsamaye le rona gonne re le bana ba gago re kgatlhise o re itumedise re tle re kgatlhege re le rona re bua ka wena re ne re bue re sa kgale matheganong ra go bitsa wena mmabaledi ra go bitsa ramasedi re go bitsa khutlontse nne tsa botshelo ra re kopa botshelo re kopa tswelelo pele kitlano kgolo pono